kana murukenge kwenye mama msururu leo watatumanya penzi na marashidi na lulu yani nimeshasama. Niseme nisiseme niwambie ivi niteme nisiteme niwadisi sishuliki yoyote wasemai uwe ni wangu Baba, unikande unipe mahaba, shikamo nikupe marahaba, habana haba ujaza kibaba, nifanyeje